Sheesh.
No. Trendybeats.com.
What is South African girls on?
Nifumbe Lava macho na nidanganya Ama nimelewa pombe Mano napende sa kinyama Hapa natoka na wewe Na kama mbae welawama Cause I want you for myself Usinikatae mama so sawa Baby the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Baby the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Zaidi yako we Saki mwingine zaidi yako we Minaona wengi ila we Saki mwingine zaidi yako we Zaidi yako we Zaidi yako we Oh, oh we
Zaidi yako we
Pandisha mizuka twen Na do the go-go
Coco.
Do the go-go wine
Coco.
Sisi macho macho
Chocho.
Sisi macho macho
Chocho.
Na do the go-go
Coco.
Do the go-go wine
Coco.
Sisi macho macho
Chocho.
Sisi macho macho
Chocho.
Baby, the way you do the belly dancing Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Baby the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Zaidi yako we Saki mwingine zaidi yako we Minaona wengi ila we Saki mwingine zaidi yako we Zaidi yako we,
zaidi yako we,
oh, oh we,
zaidi yako we,
zaidi yako we, oh, oh we,
zaidi yako we,
zaidi yako we, oh, oh we,
zaidi yako we,
zaidi yako we,
zaidi yako
we,
zaidi yako we,
katade, katade mba, fire, katade, katade, katade mba, fire.
More music on trendybeats.com.